Ɗerewol ngol Bulus windani Galatiyanko'en. Galatiyanko'en, surawol arandewol. Min Bulus lilaɗo windi ɗerewol ngo'ol. Na yimɓe cuɓiyam, na neɗɗo wartiriyam lilaɗo. Yesu Almasihu e Allah nyako mo dow, umminɗo Yesu daga maide wartiriyam lilaɗo. Min e fuu bandiraɓe gonduɓe e am ɗo'o, e min kowna tokkuɓe Yesu wonɓe Galatiya. Allah nyako mo dow, Yesu Almasihu jomirawo barkiɗina on, hokka on jam. Yesu hokki hore muɗum gam hakke meɗen, gam o hisna en daga jamanu kalluɗum ɗu'um. Non ɗum cuɓol Allah nyako meɗen mo dow. Teddungal tabbita to Allah ha abada abadin. Amin. Mi hayɗini na jawuɗo waylitanki Allah ɓawo. Kanko nodduɗo on, barka yidde Almasihu maunde, sho'aniɗo wongol ekkitinol, o nyuma ɗum habaru belɗum. Gonga, wala goɗɗum habaru belɗum feere, amma e wodi woɓɓe yimɓe gannoɓe on. Iɓe ngiɗi waylutuki habaru belɗum ɗum Almasihu. Amma kominon, ko mala'ikajo iwoyɗo daga dow wajinani o wajinki feerotirki e habaru belɗum ɗum min ngajinani on. Allah halkamo nder hiite. Nonno min bi'uno ndenno, joni imi fuɗɗita wiki, to goɗɗo wajinani on wajinki feerotirki e habaru belɗum ɗum jaɓuɗon arande, Allah halkamo nder hiite. To joni yidde yimɓe ɗaɓɓitaymi ko yidde Allah? Ko bo imi ɗaɓɓita welnanki yimɓe ɓerɗe? Na non. Da ha joni yimɓe ɗaɓɓitaymi welnanki ɓerɗe, da mi wartaay mashuɗo Almasihu. Bandiraɓe an, imi yiɗi andon habaru belɗum ɗum ngajinmi na to neɗɗo ɗum ƴiwoyi, na to neɗɗo keɓumi ɗum. Non ma wala ekkitinɗoyan ɗum, amma Yesu Almasihu wanginaniyam ɗum. On nani no joɗorimi ndenno nder diina Yahudanko'en. No torrirmi yimɓe Allah tokkuɓe Yesu yurmende wala. Mi waɗi ko mbawaymi waɗuki gam mi halkaɓe. Mi luggi nder diina Yahudanko'en ha mi ɓuri ɗuɗɓe nder Yahudanko'en walde'en am. Imi wodi yidde tokkuki ndonuji mama'en am na seɗɗa. Amma Allah cuɓuɗoyan ko mi danye. Noddiyam barka yidde makko. O suɓi wanginankiyam ɓiɗɗo makko. Gam mi wajinamo nder yimɓe na Yahudanko'en. Nde non waɗi mi yahay to goɗɗo gam hokkayan shawori. Non ma mi yahay Urushalima gam mi yi'a ɓenɗon artuɓeya wartuki lilaɓe. Amma ɗon e ɗon njami leydi Larabanko'en, nden sho'imi Damasku. Gaɗa duuɓi tati mi yehi Urushalima gam mi medda e Biturus. Nden joɗodimi e makko balɗe sappo e jowi. Amma mi yi'ay goɗɗo nder lilaɓe sayni Yakubu miñirawo Yesu. Ko mbindam mi on ɗum gonga, Allah e andi na mi feway. Gaɗa ɗon mi yehi leydi Siriya e leydi Kilikiya. E ngel ton sharel kawte tokkuɓe Yesu wonɓe leydi Yahudiya meeɗa yikiyam. Ko ɓe nani taw woni neɗɗo torraynoɗo en joni imo wajina tokkuki Yesu ki o yiɗuno o lallina. Ɓe manti Allah gam ko o waɗaniyam. Galatiyanko'en, surawol ɗiɗaɓol. Gaɗa duuɓi sappo e nayi mi fuɗɗiti mi yehi Urushalima hawti e Barnaba, min njaadi e Titus. Mi yahu Urushalima gam Allah holliyam mi yaha. Nde njami mi hawri e ardiɓe tokkuɓe Yesu tan. Mi holliɓe habaru belɗum ɗum ngajinanmi yimɓe na Yahudanko'en. Mi waɗu non gam mi yiɗa kuugal ngal kuumi ndenno e ngal kuwaymi joni warta mere. Ko Titus mo njadaymi, ko nde na o Yahudankejo, ɗum waɗaymo dole o naade. Ko nde woɓɓe e ngiɗuno o naade. Ɓe ngaɗi bo ɓe tokkuɓe Yesu, ɓe natti nder kawtal meɗen, e ɓe ndara iri rimɗinki ki ngoduɗen nder sumpotirki Yesu Almasihu, gam ɓe ngartira e mashuɓe. Amma gam ɗum surana on gonga habaru belɗum, min jaɓay ko ɓe mbi'i ko seɗɗa. Amma ɓen ɗon ardiɓe ɓe ɓeyday goɗɗum dow ekkitinol am. Ko kamɓe ɓe ɓeye wala feerotirol to am, gam Allah hollata feerotirol. Amma ɓe ngi'i Allah hokkiyam kuugal wajinanki yimɓe na Yahudanko'en habaru belɗum. nonno o hokkiri Biturus kugal waji nanki Yahudanko en habaru beldum. Gam no Alla wartiri Biturus lilado to Yahudanko en. Non o wartiriam lilado yaki to yimbe na Yahudanko en. Yakubu i Biturus iya haya. Non de tebe ardibe maube. Nde bengi i Alla barki dini kugal amin bongal. Benjabiyam min i Barnaba jude didi. Benjabi min i Barnaba min gajina nder yimbe na Yahudanko en. Den kambe ben gajina nder Yahudanko en. Fi godum be torimi woni to min gejjita be galana won be der mabbe nden ma kanju woni ko kaabumi waduki amma de Biturus wari Antakia mi haba ni mo gite e gite gam ko woda dum o wadi e jairi dum woni ko wobbe yimbe be Yakubu lili jotto ton Biturus inyamda yimbe na Yahudanko en amma gada yimbe be jottake Biturus hakkiti hore mudum e mabbe gam imo hula ben don yimbe biobe dole yimbe na Yahudanko en tokkube Yesu nade Yahudanko en tokkube Yesu koribe ma puddi waduki shia gonga dum Biturus wadata ha ko be gadata majjini Barnaba o huddi waduki shia gonga dum be gadata de gimi be tokkai gonga habaru beldum bimi Biturus Yesu mabbe be fu a Yahudankejo amma a wada jonde irinde neddo na Yahudankejo no wadata a wada yimbe na Yahudanko en gada jonde irinde Yahudanko en enen iko e meden en Yahudanko en gada Yeso na en yimbe na Yahudanko en gadobe hakke no be noddirte fu inon en andi Alla jabata neddo o adilijo gam tokkuki attaura amma o jabay mo barka holaki Yesu Almasihu enen ma en kolake Yesu Almasihu gam Alla jaba en adili en barka holaki Almasihu na gam tokkuki attaura gam wala mo Alla jabata o adilijo gam tokkuki attaura sherelngel dabbiteten Alla jaba en adili en barka sumpotirki i Almasihu to dun tawri en i hakke to Almasihu warti gado wo en gaden hakke won don gonga na dun non to mi fuditi mi nyibi ko shanku tumi nden mi holli mi neddo gewowo ko attaura wi'i nden no imi tokka attaura amma dum yofi yan daga bawde majjum gam mi wada jonde huwanki Alla min bo mi wardama e Almasihu do gafangal joni jonde de gadaimi na min i hore aw wadata nde amma dum Almasihu jodi do der am joni jonde de jodi mi der bandu imi wadande nder holaki biddo Alla giddo yam hokki yonki mudum gam am mi wanyata yidde Alla gam to neddo wawa e wartuki adilijo gam tokkuki attaura to maide Almasihu warti mere galati yanko en sura wal tatabul onon galati yanko en hangabe moye wailiti hakkilo modon du wi on injairi no Yesu Almasihu warira do gafangal imidi mi yama on du un tan on kebu ruhu Alla gam waduki ko attaura wi dum wada ko gannanki habaru Yesu i hola kimo gam dume dulludon hakkilo gada on puddiri ruhu Alla joni on gidi yottinirki sembe modon joni fu torraji di jardon ngarti mere won don gonga on torraki imere Alla kokkudo on ruhu mudum kudo kude kaydi ni de der modon o nyuma o wadudum gam on gadi ko attaura wi'i ko gam nanki habaru Yesu i hola kimo nyume do Ibrahim ayare wi'i Ibrahim bo hola ki Alla gam majum Alla wi'i o adilijo to ongi bibbe Ibrahim be gonga woni yimbe kolibe Alla ko nebi ayare wi'i Alla jaba yimbe na Yahudanko en be adili en to be kola kemo kanju wodi Alla waji nani Ibrahim habaru beldum wi'i barka mada dum barki dinai kongo lelenyol der duniyaru gam majum fu koli be Alla be barki dinabe hauti Ibrahim kolido Alla fu gitbe wel nanki Alla bernde lawol tokkuki attaura be lanabe gam ayare wi'i ko moye mo tokkai ko dume binda dum der deftere attaura o lanado Joni injairi duwoni. Wala mu alla jabata o adilijo gam tokuki attaura. Gam ayare wii. Adilijo o wada jonde holaki alla. Holaki alla ifero tiri itokuki attaura. Gam ayare wii. Komo ye gado ko attaura wii. O heba jonde nde gonga. Yesu almasihu rimdi ni en dagalane kiki attaura waddi. Nde owarti kwa lana gam meden. Gam ayare wii. Komo ye barado do leki walanado. Yesu almasihu rimdi ni en. Gam barka mako yimpe na yahudanko en. Kepa barka dum alla wadani Ibrahim alkawal. Wadunong gam barka hola kimo. Kepe ruhu dum alla wadi alkawal hokuki. Onon bandi rabe ang. Almi hoka o misalu do fi dum andudon. Gada yimpe dido kauti njabi gotum. Topengadi alkawal do majung. Wala potudo sankita dum. Ko beida gotum do majung. To alla wadani Ibrahim alkawal mudum. Ibipe bipeji mako. Ayare wi ay. Itani rabe. Wato yimpe dutbe. Amande wi i itani rao mada. Wato netdo gootan. Kanko woni almasihu. Kongin mi wiki woni. Attaura dum alla hoki dubi dalinai ishapande tati gada don. Du yewata alkawal ngal alla waduno. Den dum sanki tatangal. Gam to barka dum kebuden. To alla en kebudum gam tokuki attaura. To en kebay dum gam alkawal ngal owadi. Amma alla barki dini Ibrahim gan alkawal ngal alla wadanimo. To dun non gam dume du waddi attaura. Du wadda gam dum holla kuwoni hakke. Alla waddudum dum hutire na sharen gel tani rawo Ibrahim on don wari. Modun waduno alkawal. Alla lili malaika en be koki Musa attaura. Musa hoki dun Israilan ko en. Amande alla wadani Ibrahim alkawal. O meddi i Ibrahim kanko i hore mako. Joni dum i holla attaura i wanya alkawal alla won don. Gonga na dum non. Da dum hoki do kako kojun yonki. Da komo ye wawa ye wartuki adilijo totokidum. Amma ayare wii. Hakke habbi komo ye gondon der duniyaru. Gam ko alla wadi alkawal. Kebe te dum to dum holake Yesu almasihu. Dum hokkay dum koli bemo. Ko sharel holake Yesu wara. Attaura habbi min boshurabe. Nakinde holake Yesu warui. Gam non min gada le lamu attaura. Ya ki sharen gel almasihu wari. Gam mingarta adili en. To min kola kemo. Joninde holaki almasihu wari. Attaura wala lamu do amin kadin. Onfu on bibbe alla. Barka holaki Yesu almasihu. Onfu on gada nama baptisma. Kolludum almasihu jeyi on. On orna kengiku almasihu on don. No ornor todon kolte. Gam non. Wala fero tirol hakunde yahudanko en ina yahudanko en. I hakunde mashube ina mashube. I hakunde warbe ireube. On fu on garti go under sumpo tirki Yesu almasihu. To almasihu jeyi on. Onon goni bibbe Ibrahim. Onon kebata ku alla wadi alkawal. Galati yanko en surawol nayabol. Kongimmi wiki woni. Biddo donowo jawdi nyako mudum bo mashudo o woni sharel ko o woni suka pamaro konde kanko ronata ko dume ko nyako makko wodi o jodo to le wobbe pama naybe mo e pama naybe jawdi ndi o ronata din na nyalde nde nyako makko wi'i non enema ko almasihu rimdi na en genni godudi bawde lamoto en amma nde sharel alla wadi alla liloyi biddo mudum debbo danyimo o jodi le attaura gam o rindina bendon tokkobe attaura gam garten bibbe alla gam on bibbe alla o liloyi ruhu biddo makko der berde meden idum nodda alla idu wi'a nyako am gam non jonina amashudo amma a biddo dende a biddo alla wartirima donay domo. Ndenno ko on anda alla. On mashube tokkobe alla jifewre. Amma joni nde andudon alla. Kobo nde alla andi on. gam dume sho an to don din don ginni tampudi de nafata on gam dume giddon wartuki mashube maji kadin o mauni na godde nyalde i goddi lebbi i goddi dubi imi hula to kugal gal kuumi der modon warta mere onon bandirabe am imi toro on ngarte bo am gam mimma mi warti bo modon on gada nayan goddun ko woda on andi gam mi yamda wadi kebumi lawol ngaji nan mi on habaru beldum arande ko nde shiya jamu an foda ni on torra on jawa nayam on ganyayam amma on jabiyam bo malaikajo Allah on jabiyam no jabirdon Yesu almasihu tonan ki beldum ki nanu nodo woni mi tabbitini da du wadoto da on itti gite modon on kokkiyam joni mi warti ganyo modon de bimi on gonga ben don yimbe be ngadi hakkilo mabbe fu do modon gam be ngada on tokkombe amma ko be ngidi waduki dum woda ko be ngidi woni be shenda on i amin gam hakkilo modon so oto mabbe idu wodi to neddo wadi hakkilo mudum fu do goddum to idu wodi e hani ngadon non konde na saito imi wondi i modon tan onon bibbe ambe ngidumi nonno debbo nanirta naudun dangol bonon imi fuddita nanuki iri dun don naudum gam modon na sharengel kolludon gikku almasihu der jonde modon imi yidi jodo daki i modon gam mi anda no metira nay mi on imi wanni do modon na sedda bi eyam onon gidube tokkuki attawra on nanay ko attawra wi'i gam ayare wi'i Ibrahim iwodi bibbe dido go oto mashudo debbo danyimo go oto onbo debbo mako dimo danyimo biddo mo mashudo on danyi o danyumo no dun danyiri komoye amma biddo mo debbo mako danyi o danyumo gam alkawal gal Allah wadi dum dum misalu wato be rewbe dido dow alkawalji Allah didi be ngoni debbo mo bibbe mudun danya der mashungako kanko wi'ete Hajara imo jodani alkawal gal Allah wadi do hoshere Sinai Hajara woni misalu hoshere Sinai gonde leydi Larabanko en nden o misalu gariri Urushalima ndijoni gam indi der mashungaku kairi ibibbe mairi amma Saratu o debbo dimo o misalu gariri Urushalima ndido ndi medai mashungaku kairi woni madujo meden gam ayare wi'i nanu beldum an debbo mo medaay danyuki jalusembe an mo medaay nanki nawdun dangol gam debbo mo gorko mudu wannaay e makko o hebay bibbe dudbe burbe be debbo mo gorko mudum wanni e mudum onon bandirabe am onon ma bo ishiyaku on bibbe alkawal ingel ton sharel biddo mo dun danyi no dum danyiri komoye o hallani biddo mo dum danyi nder bawde ruhu Allah jonima non iwade amma ko ayare wi'i nde wi'i riwu on don mashudo debbo ibiddo makko gam bidimo sendi data ndonu ibi mashudo gam non bandirabe enen na en bibbe mashudo debbo amma en bibbe debbo dimo Galatiyan ko en surawol jowi almasihu rimdini en gam tongaden jonde bo mashube gam non ndare boddum to on puddutu sho odon der mashungaku nane ko bi aimi min bulus imi wi on to on ali on nadama almasihu warta wala ko nafi to modon won don imi fuddita imi wi'a ko moy jabudo nada dole o tokka fu ko attawra wi'i onon gidube wartuki adeli en gam tokkuki attawra on shendiri i almasihu on shendiri ishahu Allah en tabbitini daga to ruhu Allah o jabai en adili en gam en kolaki almasihu en kabi yikidum gam to en shumpotira Yesu almasihu nadeki ishiya nadeki fu wala ko nafi amma ko buri woni holaki almasihu ko hollata en kolimo woni ngide yimbe i Allah denno on yawra Yesu boddum moy hadi on tokkuki gonga na Allah noddudo on hadi on nonno du wi'ata yufinirdum sedda butinta shondi burodi fu gam mi holake jomirawo mi tabbitini on tokkata wongol lawol fero tirgol ingol am nden on don neddo majjinaydo on ko o moye alla torraymo onon bandirabe an to hajo ni imi wajina wiki dole yimbe nade gam dume hajo ni idum torrayam da imi wajina do dum nada da wajinki am do maide almasihu do gafangal fodata shaddum da dum wi'a ben don yimbe majjinobe on be tappa ko e mabbe onon bandirabe am on nodda gangarto rimdinabe amma to on kuti rimdinki modon warta lawol waduki ko suno balli modon gidi sai ni balli diron der yidde gam fu attaura hewi do wolde go'o wato yidu bandirawo mada no gidirda hore mada amma to on kallindira on torrindira bo marle ladde pame to kalkindiron ko bi ay mi woni ngade jonde modon no ruhu alla holliri on den on gadata ko sunoji balli modon gidi gam ko balli meden gidi i wanya ko ruhu alla yidi non ma ko ruhu alla yidi i wanya ko balli meden gidi fi dudun duum idun wanywantira kanju wadi on bawata waduki ko giddo waduki amma to on gada ko ruhu alla wi'i on gadon on gala lelamu attaura ko bandu neddo yidi waduki i jairi dum woni i wodi waduki jenu i waduki kude nefnide i waduki ko semtini i mauninki gunkiji i hutirki bawde ginni i wanywantirki i haure i yiduki ko jeyay i monnuki i yidde hore i yeddo tirki i wadduki sendirki i lawliru i yiltaki i yarki njaru yilto ha wada ko halli i waduki godde kude iride e imi wi'a on nonno bimi on denno kuobe iri kude de e be kebata nattuki lamu alla amma ruhu alla i wadde yidde i welwelo i jonde jam i munyal i yurmende i gikku boddum i waduki gonga i leenuki hore i suruki hore wala do ka ganyudum kude de e yimbe be yesu almasihu jeyi be mbari kude kallude de bandu i fusu noji mayru do gafangal wato be shendiri imajum nde ruhu alla hokki e yonki en gadu jonde no dum holliri en to en gartu be mangu hore ko ummi nidiren hakkilo ko lawlindiren galatiyanku en surawol jowego o onon bandirabe an to on gi'i goddo i wada hakke onon kewube ruhu alla sai sho onmo do lawol der hakkilo amma pamane ko e modon to onon ma ngadon hakke mballindire der torraji modon to on gadi non on gadi ko doka almasihu wi'i to goddo i nyuma kanum dum goddum konde na o goddum imo majjina hore makko ko mo e fonda kude mudum yi atode bodde nden o mantoro hore makko gam ko o wadi na saito o fondi hore makko i goddo gam ko mo e dole hoshete doral mudum fu ekkitinado walde alla i hani o sendida fufi boddum dum o wodi i ekkitin domo to on majjin ko e modon alla joyiratake fu ko neddo awi kanjum ittata awudo waduki ko bandu mudum yidi daga der waduki ko bandu makko yidi o fodane hore makko halkere amma awudo waduki ko ruhu alla yidi daga der waduki ko ruhu dum yidi o heba yonki kire ata to on shomu waduki ko wodi gam to sharel wadi en keba e barka to en alai waduki ko wodi gam majum fu sharel ngel kepden en gadan ko moye ko wodi ko buri ma woni ben don tokkube yesu bandirabe meden dare iri bindi maudi de bindo noymi on i jungo am ben don yimbe mauni nobe ko e mabbe gam ko dum wadani be i bandu kambe gidi dole dum nada on i ben gadan non gam tobe torre gam gafangal almasihu gam ko ben don nada be ma be tokkata ko attaura wi'i. Amma fu inon ibe ngidi dum nada on be mauni na hore gam be ngadi dum nadi on. Amma min ko sedda mi mauninta hore am sai ni do gafangal jomirawo meden Yesu Almasihu barka mai de makko do gafangal ko woni der duniyaru warti mere to am min ma mi warti mere to mairu gam wala fero tirol hakunde nada do imo nadaka ko buri woni Alla wartira neddo keso jam Alla yurmende makko tabbita to ben don tokkobe ekkitinon gool wato yimbe Alla be gonga mi yottinai iwiki to goddo beida wanno kiyam gam taboje de godumi e bandu kolli mi mashudo Yesu jomirawo meden Yesu Almasihu barki dina on fu bandirabe an amin.